Misano kuti wogo tuisemu, unisi sadambuzisa onkumye. Jepise isenganta ukajitangi, obatte nange genda kusabye ompadde. Ababa tafune kitango baddiremu, lunako luddako kabafuna makoba. Era kitange mu luyimbo lw'essaawa eno. Ze nina mwesana
Olu nolu imba Yesu tata Nsaba yesana mchiro chino Aba chata mbuno bakume Aba ne wakoba watu lotu nunji Aba fumba baso wagane emisana Oba tase vale mekulwana Bakumire bulungi mu kisenge Otuloze ebiroto ebisubi Omanyi bwe twebaka tubanga bafu Kumacho tuzukuze taata bwetyo Mwesabye sana eno Olu n'oluyimba Yesu tata Nsaba yesana mu kiro kino Abachata mbuno bakume Abane wakoba watu lotu nunji Abafumba baso wagane emisana Obatase vale mekulwana Bakumire bulungi mchisenge Oturose biloto ebisubi Omanyi bwetwe bakatubanga bafu Macho tuzukuze taata bwetyo Mwesabye sana eno Olu n'oluyimba Yesu tata Nsaba yesana mu kiro kino Abali n'agalwadde agagazito Chari mechiro chino wakulame Awali na emande ziba vuteko Kawali mumiranga Yesu sasira Bachari mechiro chino wakume Eri ya wafuru mokole sindi Oba yambe oba kume oba wongisa Bamaraya na vela bambi sasira Naeba kankane wala meke tisayo
Obudde kakano kitange buzime Ababetegese bagende bakola obwenzi Abetegese okubba era n'okutta Tobaganya ssebo taata basaasire Abasize ebitambo byabwe biggalire Badiigize bagenze mu bituula Nabo kitange saasire obakuumireyo Naye balumirize
Olu n'oluyimba Yesu tata Nsaba yesana mu kiro kino Abachata mbuno bakume Abalye wakoba watu lotu nunji Abafumba baso waganye emisana Obatase vale mekulwana Bakumire bulungi mchisenge Oturose biloto ebisubi Omanyi bwetwe bakatubanga bafu Kumacho tuzukuze taata bwetyo Mwesabye sana eno Olu n'oluyimba Yesu tata Saba yesara muchino chino Abali naga mate aga gazito Bachari le chino chino wakulabe Abali na emande ziba futeko Kavali mumi anga yesu sasida Bachari le chino chino obagume Eliya baba funu mokole sindi Oba yambe, oba kume, oba wongisa Bamaraya na vela bambisa sila